ube utakisa inhliziyo izinkinga zomhla imigilamkhuba yona yezwa ngabantu yosebenini na izinkinga zomhla imigilamkhuba yona yezwa ngabantu
Isn't king of some time, he made the love of your name, he's on a band.